Como quando alguns está na equinoquiz e bunhão. Um colentia. Minamo a la guenja gala. Anquata bulungi kumutima. Kindemesa omutima gwange gujude bizibu muganda we yanyumyanze mu ngeri endala wanseka omutima gunyiga nisanganga nfayo kuyenya. Gala kulumia muntu yena na yo mutima gwange tegumpulira we mulabo mutima gugenda jali kolentia katika tonda wange kolentia kolentia o mutima gwange gugude mu musango jagala mukwano gwange naye era jagala ne muganda we kolentia kolentia o bulamu buzizibye sagala kufuka mutima te gulimba wetuli wa mufe na basatu nisanganga maso gange genda giali fubo kwe kwata na yomu kwano bunyiganyo wankwata kumukono mubuta manya omutima gwange kukubanyo ozina alina kia ulira obanze nze nkola ensobioka ntia ukutwale chubolino kubangalinzo kuzikiriza byonna mukwano gwange ainza ukunoba na yomutima gwange kwa maze ukusalao kolentia kolentia omutima kuzita mukubo eritatu oba mfure ama nyinendeke oba njogele ama zima gumbawa kolentia kolentia obula mubuzizibye sagala kufuka mulimba na yomutima te gulimba kolentia kolentia obula mubuzizibye sagala kufuka mulimba na yomutima te gulimba.